International Association Education of Somalia oo loo soo gaabiyo ISO ayaa munaasabad lagu daahfurayay waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaa xafladan ka qayb galay madaxda hay'adaha aqoonyahanno ka socday dalalka Afrika qaarkood iyo madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdi Xayle oo ah maamulaha hay'adda ISO ayaana ugu horreyn waxa uu ka warbixiyay ujeedooyinka hay'addan loo aasaasay.
Waa organization aan ugu talagalnay inay noqoto research amba mataqaana hay'ad cilmi baaris. Maqsadka kaliyaho aan ka leenahayna uu yahay in waddanka Soomaaliya laga abuuro hay'ad cilmi baaris oo macno ku samaysa sidii wasiirada ay xusayeen dhinaca quality-ga, macno fiican ka samaysa xogta waddankan ku jirta oo loo baahan yahay in runta laga sheego inay soo bandhigto, hadday noqoto dhinaca waxbarashada, hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha, hadday noqoto dhinaca sayniska iyo wixii kale oo la halmaala in cilmi baaris lagu sameeyo.
Dhanka kale, qaar kamid ah aqoonyahanada ka socday hay'adaha cilmi baarista ee Afrika iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa kelmado kooban goobta ka jeediyay.
Today we're sitting here. We heard from the presenters that we produce graduates that are unemployable. It's a shame unto education, isn't it? Because from where we come from as Africans, after all the problems that we had in the history of this continent,
munadabada waa soo dhaweeyna u taagan in waxbarashada Soomaaliyeed ku xirto waxbarashada adduunka wana faa'iideysa tijaabooyinka jira noona soo saarto sidii ballanteenu ahayd muwaadin Soomaaliyeed oo muslim ah, waxaana yaqaana Soomaalina ah kaalinta markaa taagan ka soo baxa.
Tiimka ISO hawsha wanaagsan ee qabteen Sheikh Bashiir si fiican u dhigay oo yiri aqoontu sideedaba inay wax soo kordhiso maahane, wax ay bulshada ka hadlaynaysa malahan.
Cilmi baarista oo lagu ogaado xaaladda nololeed ee bulshooyinka caalamka ayaa sanadihii ugu dambeeyay horumar ka sameynayay dalka Soomaaliya, waxaana hay'addan ay ku biiri doontaa xarumaha ka howlgala cilmi baarista si wax cusub ay uga qoraan dalka.